Fresh Beast, the God of the Melody.
Mangimbona itzi mbongongo nhliziyo yami. Mvele ngihlekelele, mvele ngisangane. Lona ngomshada, sijabule. 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 Sijabule.
Unkaza maseka gqoki oversize skipa sami. Uve maga kala tesikono tau shise mapodvo. Ngoba the way yungbuka ngakona. Na the way said that indo ngakona. Mine nawe siyohlala forever. Ngicela ungibuke emehlweni. Darling, ngicela ungibuke emehlweni. Ngoba mele ngiyasifela ngakona.